ezinye iintsuku ndiyakwazi ukumelana nentlungu yokuhlukana nawe. Amalanga awafani, kwezinye iintsuku ndiyakwazi ukumelana nentlungu yokuhlukana nawe. Ndiza kuklibala, ndiza kuklibala, ndiza kuklibala, ndiza kuklibala, ndiza kuklibala, ndiza kuklibala, ndiza kuklibala. Ndiza kuklibala, ndiza kuklibala, ndiza kuklibala, ndiza kuklibala, ukube ndike ndanza, ndiza kuklibala, suke wandenzisa, ndiza kuklibala, ukube ndike ndanza. Suke one day, this my one. Uzivile indudumo, ebezi cho phezolo. Suke zandikhumbuza, amazwi yake phuma ngomlomo. Walo endandicinga, ukuba nguye umthombo. Ukuba nguye umthombo. Ukuba nguye umthombo, nguye. Ndiza kuklibala, ndiza kuklibala, ukube ndike ndanza, ndiza kuklibala, suke wandenzisa, ndiza kuklibala, ukube ndike ndanza, ndiza kuklibala, suke wandenzisa, ndiza kuklibala, ukube ndike ndanza, ndiza kuklibala. Suke wandenzis, ndiza kuklibala, ukube ndike ndanza, ndiza kuklibala, suke wandenzis, ndiza kuklibala, ukube ndike ndanza, ndiza kuklibala, suke wandenzis, ndiza kuklibala, ukube ndike ndanza, ndiza kuklibala, suke wandenzis, ndiza kuklibala. Ukube ndike ndanza, ndiza kuklibala, suke wandenzisa, ndiza kuklibala, ukube ndike ndanza, ndiza kuklibala.